wange ya Silwana. Wamira mayengo kazikizo muliro amanyigo nakalaba kululi wena nafuwa wagololo mkono gwo noranyise emiyaga obulungi bwobwe bwampisa nzikize yaliekute eyaliekute ndabye mukama nga nwanire entalo ez'amaanyi ezisinga obunene Meka meka balabe abamanya abansinga Aziruane Nalabe chichi wacho Emiyagawe jaja We wasitula mutindo Tewajiganya kujuza Omulabe aliaseka Ngalaba zepeteyo Kati mulaba alikutaka Tewamuganya kuzika Dabye mukama nganwanire talo Ezamanye zisingo mnene Ezamanya zisingo mnene Ndabye Yesu nganwani entalo Ezamanya zisingo mnene
Look at me. I'm a victor.
Because the Lord has made me a more than a conqueror.